Hezekiya 7 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 2. Wena ndodana yomuntu isho kanje inkosi uJehova kulo izwe lakwaIsrayeli ithi ukuphela ukuphela kufikile emagumbini omane ezwe. Verse 3. Ukuphela sekuphezu kwakho ngiyakuthuma ukufutheka kwami ngikwahlulele njengezindlela zakho ngehlisele phezu kwakho zonke izinengiso zakho. Verse 4. Iso lama liukhawukela ngingabi nabubele ngiyakwehlisela izindlela zakho phezu kwakho izinengiso zakho zibe phakathi kwakho niyakwazi ukuthi nginguJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova ithi ingozi ingozi inye nje bheka iyeza. Verse 6. Ukuphela kuyeza ukuphela kuyeza kuyakwehlela bheka kuyeza. Verse 7.
Sekufikile kuwe ohlala ezweni isikhathi sesifikile usuku lusondele olokukhathazeka kungesilo olokujabula ezintabeni.
Verse 8. Manje sengiyakuthulula masinyane ukufutheka kwami phezu kwakho ngifeze intukuthelo yami kuwe ngikwahlulele njengezindlela zakho ngehlisele phezu kwakho zonke izinengiso zakho. Verse 9. Iso lami aliukhawukela ngingabi nabubele ngehlisele phezu kwakho njengezindlela zakho izinengiso zakho zibe phakathi kwakho nazi ukuthi mina Jehova ngiyashaya. Verse 10. Bhekani usuku bhekani luyeza sekuphezu kwakho induku yaqhakaza ukuzidla kuyahluma. Verse 11. Ubudlova buyavuka bube intonga yokubi kungasali muntu kubo nasezixukwini sabo kungasalutho emfuyeni yabo nasebukhosini babo. Verse 12. Isikhathi sesifikile usuku lusondele umthengi makangathokozi nomthengisi makangalili ngokuba ukufutheka kuphezu kwaso sonke isixuku sabo. Verse 13. Ngokuba umthengisi akayikubuyela kokuthengisiweyo nakuba esekhona phakathi kwabaphilayo. Ngokuba umbono wesixuku sonke awuyukubuya futhi akuyukubakho muntu ongabambelela ekuphileni ngenxa yobubi bakhe. Verse 14. Babethile icilongo balungisile konke kepha kakho phuma impi ngokuba ukufutheka kwami kuphezu kwaso sonke isixuku sabo. Verse 15. Yinkemba ngaphandle yisifo nendlala ngaphakathi osensimini uyakufa ngenkemba osemzini uyakuqedwa indlala nesifo. Verse 16. Abaphunyukileyo babo bayakuphunyuka babe sezitabeni njengamajuba asezigodini bakhale bonke kube yilona lowo ngezono zakhe. Verse 17. Zonke izandla ziyakudangala na wonke amadolo abe buthakathaka njengamanzi. Verse 18. Bayakubhinca izindwangu zamasaka uvalo libasibekele amahloni abe sebusweni bonke nobumpandla kuwo wonke amakhanda abo. Verse 19.
Bayakuphonsa isiliva labo ezidaladini igolide labo libe yinto engcolileyo isiliva labo negolide labo kungabi namandla okubophula ngosuku lwentukuthelo kaJehova. Abayikusuthisa imiphefumulo yabo bangagcwalisi izibilini zabo ngoba kade kuyisikhubekiso sobubi babo.
Verse 20. Ukukhazimula kwezivunulo zakho bakubeke kwaba ngokuziqhenya benza ngakho izithombe ezinengekayo nezizondekayo ngalokho ngikwenzile kwaba yinto engcolileyo kubo. Verse 21. Ngiyakukunikela esandleni sabafokazi kudliwe nakwababi bomhlaba kube impango bakungcolise. Verse 22. Ngiyakufulathelisa ubuso bami kubo balingcolise igugu lami kungene kulo abaphangi balingcolise. Verse 23. Yenza iketanga ngokuba izwe ligcwele amacala egazi nomuzi ugcwele ubudlova. Verse 24. Ngiyawuletha izizwe ezimbi kakhulu zidle izindlu zabo, ngiqede ukuzidla kwabanamandla, izindawo zabo ezingcwele ezingcoliswe. Verse 25. Ukunqunywa kuyeza, bayakufuna ukuthula kepha akuyukuba khona. Verse 26. Ingozi yakwelanywa ingozi, umbiko ulandela umbiko, bayakufuna umbono womprofethi, kepha umthetho uyakuphela kumpristi nesiluleko kuwo amalunga. Verse 27. Inkosi yakulila, isikhulu siyakwembatha incithakalo, nezandla zabantu bezwe ziyakuhlushwa, ngiyakwenza kubo njengezindlela zabo, ngibahlulele njengezimfanelo zabo, bazi ukuthi nginguJehova.